DJShowster.com.
Charlie Bravo.
Soundboy Productions.
Ruby Music Promotion.
Yo, go, yo, map, yo.
It's your map to the beat.
Basira, tima wango makala na pleasure. Nikupe mfani kululu kile, niziwa ninala kwa kale. Ukakamba tikunti it's over, tupi yange mayamba kunjenja. Ona manje nikala jetizi, nikupe mfani vele kwa prisi baby. Awe mami, vela kwa jifundo baby. Bila sera, ala mandi na kufuruka, bila vime twaleseka, oh oh. Niwende kabila sera, ala mandi na kufuruka, bila vime wale mtemwa.
Yeah. I know kula guys very normal, na tukula baby beta ya limuamu. Defuna kuishiba walifuka, katuishi nga bano vivale kutunga. I understand ibano bepatinga wafikonkele shokalila dobe. Eee nalikute mwani nsumi na soa pana foni nje kabido kukutumina. Ukupanya iwe kwena lisambi, chimo feno kutoba fentambi. Iwe naine baka kumakumbi, yo mapsi ni uzileko.
Ukakamba tikunti basira, tima wango mankala na pleasure. Nikupe mfani kululu kile, niziwa ninala kwa kale. Chetizi, nikupe mpani mbele kwa prisi baby. Awe mami, vela kwa chifundo baby. Nakuewa, nakuewa mwandi mani. Awe mami, weza mumutima baby. Nakuewa, nakuewa baby. Niwende kabila sera, ala mani.
Sometimes I ask myself, if everything is normal that surrounds my love life, I think I need to face reality. Pantinanaka, ngole fuck tuwaya, tuwaya.
Nanaka ine ukupapata, pabanobe, yuwe donse kunkana. Wachilamo mandiwefe ako wata wata, ukumponte lati tapayefe na kwata. Manga sindise veze mchikondi, niwe wali mae wani wachivili. Lelo ndiwe uyasha chindili mbili. Mchikondi, tenzeli mocheva vili.
Ukakamba tikuti basila, nishina siko ya wama. Ndawa na lema mwandi, ukupapatila. Ukakamba tikuti it's over, nishina siko ya wama. Ndawa na lema mwandi, I'm running away. I'm running away.
I see you. FF.